if you don't try. And if you fail, never give up. Melu chule guzami, melu kalu chalu guzi selo zakoi mile. And give thanks to the Most High. Guzo fello mnyama. Na uyoti nuvuyi, zonki selo zakoi na uyoti nuzvunile. Bunga malaga bondaba, naga lava bati buga si opanda. Naga lava bacha bula ma usama manga bugi ma uka. Ani gugula ma olamba. Bunga malaga bondaba, upumelela wako bafu selulala. Bashu legi na ulala, wena spana mesu boshi ndale kaya. Yeah, and you can do it. Logish is a tanda got to fella glonas funny. Freedom was a tanda spoon and the malice funny. Meluxes of panda no man of a way to Sundi. And I'ma do it. I'm meaning thinking what you got to my fangs of music. Punuk tengi carabes and sugar and a kumbi. Figure kaya na ke luko kono mamu muzi. Oh, and umuntange kumshich, melu sembe wena no muvele utembiche. Kota vakona vanoma, na vazamu kusupporta. Abokseka no muwi, bakombi sindlela no manga busutukile. Hunga wanaga bondaba, naga lava bati unga zokanga. Mabebone ngati usuzolata, hita ula bati unga zokalala. Abanaga bondaba, inhliziyo zabo zigcwele ubumnyama. Bayophelelwa amandla ngaloko mnano nakoshayela izandla. Ngoba kulula mabethula nabaphambili mawubuza. Ngoba besaba ukuthi uzobadlula. Mele ufunde ngokwenza wonke amaphutha. Nami ngiyaphusha zama ukwenza imiliyoni ngozuka. Khona ukhokhe yojabula ngoba inhlupheko yesula niyodlula.
Masikala loshuni babethi siyapapalasa. Ubusuku nemini singalali siyadabalasa. Sigijima kakhulu babethi sopapalala. Account idingi metsi namhlanje siyabalala. Mina ngakhula kanzima. Ugogo wathi qhina ulime yakhe indima. Ulokhu nana lokhu kuyokufakela isidima. Khona unondaba mhabe kwisa umoya oqhina. Hayi babekhaya gcwele uzenzi. Lilele ziki kanti simo zenzi. Mine lagithi khaya ligcwele insizi. Asibheli moya ibhanje ishisa insizi. Hayi kodwa phambili ngizophokophela. Ugcina dade izigu zoba udokotela. Izono zami ubaba ngisazoxolelela. Umdala ishuya imthandazo izophendulela.